Asante Mheshimiwa Speaker kwa kunipa fursa hii kuunga mkono hoja ya kumteua Engineer Kome kama inspekta mkuu wa polisi. Mheshimiwa Speaker, naunga mkono hoja hii kwa sababu kulingana na ripoti ambayo imeletwa hapa bungeni na kamati maalum, Engineer Kome anatajiriba ya kuchaguliwa kama mkuu wa kikosi cha polisi nchini Kenya.
I hope Mr. Speaker, the new Inspector General of Police will ensure that the recruitment is free and fair and is equitably distributed across the country, Mr. Speaker, so that the citizens of this nation who want to serve in the security sector of this nation can be given opportunity to do so.
One thing that I would like personally to see him doing is arresting of harassment by traffic police officers, Mr. Speaker.